had love that was hard but beautiful to have. We had smiles that would take us miles. We had outsticks on furahi days. Ungeshikam supa wako na kufurahi way. We had stories that were balance sex. Cause we were never sober, so they called us bad. Always higher and higher, trying to build our own empire. Say 1, 2, juya dim huni bamba. 3, 4, na jota onana. 5, 6, for the fun we had. Cause finally, 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 the final chapter. 1, 2, jama bishti ki bao. Tuki kula hepi na kusafu mtandao. 3, 4, for the fun we had. Cause finally, 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 the final chapter. Ni kore kaire tu keke nyaka goro. Kajirire tuta chekia na moro. But I can't wait for a tomorrow. I'd board a bus for you out of the city. Na misi kicho maji ni spirit. Na kipaji sinite mtiaji tavu alangu taji. Ito way, pathway, I hope I see you later. Tuta onana pata I say 1, 2. Hey, onana nana 1, 2. Juya demu ni bama. 3, 4, na jota onana. 5, 6, for the fun we had. Cause finally, 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 the final chapter.
Hey, ukiwa na mimi documentary ni safi. Taki mambo mingi mika gea get dirty. Nikipoteza kagea ntatoa wapi. Mwingine wakufanya mapenzi sikuwe monkey. Tuko pamoja na feeling ikona hype. 20 years ni kuonyesha ilo tamu ya kukusama. Nimelipo sezi mind. Order kila kitu kitaka nita design mini copy. Ni good vibes all along. Zile pressure mingi za kitambo hapa ndani hatutaki. Wenye chuki to avoid. Tushasi mamisha kidole cha matusi cha katikati.
1, 2, juya demu ni bamba. 3, 4, na jota onana. 5, 6, for the fun we had. Cause finally, 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 the final chapter. 1, 2, jama bishti kibao. Tukikula hebi na kusafu mtandao. 3, 4, for the fun we had. Cause finally, 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 the final chapter.